Benjaroom, Benjaroom, Marvin, Marvin, Wamma, Marvin. Sijja kubimenya yonna buli kimu naye kanjogereko by'ensonde ozoza mutwe nawo yongerako omanya ate ebisingawo ebintu ebisinga by'okola nga tobaze wesango tobedde ebintu ebisinga by'otandika nga tobaze wesango bigudde Everything mapima taxi, banango kubala kuri mu buli ango. Everything mapima taxi, banango kubala kuri mu buli ango. Step by step, oko kubala nti one by one, oko kubala. Everybody, oh, don't make a mistake. Remember mathematics, oh oh. Echoro mukaga weti ingiro we Sunday, awo boka good day. Echoro Sunday weti ingiro we Monday, awo boka good day. Oba mukyalo
kikukwata omudde tozanyisa okubala ekintu kye bayita mapi tokizanyirako kikukwata omudde muganda wange ekintu kye bayita mapi tokizanyirako
nange benja nkera ku makya nebuuza nti owantandikirewo obulamu bwansi bwakutoma nokuyiriba ononyeza abaana ekyokulya njagala otandika okubala olunaku kuba ekulanya olumajekotya kwewala kutomera kyemba nubala teluganda buli kimu kyakubala muzimba kubala dulayiva kubala woteri kubala byonna byakubala kati onabeerawotya nga kwebyo byobikola otyotyo nga tosose kubala obanga wasoma obadde wasoma wala okunsi buli kimu kyakubala oba mukyalo
kikukwata omudde tozanyisa okubala ekintu kye bayita mapi tokizanyirako kikukwata omudde muganda wange ekintu kye bayita mapi tokizanyirako
mathematics bwe bulamu mathematics mwe tutambulira nomusomesa nga asomesa mapi tomuzanyirako we kati onabeera otya Obibyo bikolo tyo tyo nga tosose kubala Obikolo tyo tyo nga tosose kubala Obanga wasoma obadde wasoma wala okunsi buli kimu kyakubala
Tobeeranga otyo tyo Nobuusa mapya Kuba ebintu muzeno Kitagamu kubala N'obufumbo wenzeno Kitagamu kubala